inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dakad ay yeelanaysay degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid ah dadka ku nool Hobyo ayaa aad u soo dhaweeyay hirgelinta dakadaasi.
Anoo ehkii sidaas aad iyo aad u faraxsanaa dakadda dhagax dhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dakadda ay tahay mid xididdiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo ka mid ah dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dakadda Hobyo.
Bismillah, aad baan ugu faraxsanahay, waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baan arrinta ugu faraxsanahay.
Rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan.
Wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay oo ay u baahi qabaan dakadda Hobyo iyo wadada gaalkacayato Hobyo. In badan bay dadkani dakadda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsanahay.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku noolay degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allahu kaana aniga kadiga waan ku faraxsanahay maadaama shalay dakadda noo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 nama soo koobi kara farxaddayda, aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kuleeg waxay noo tahay ku ira horumar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socda. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dakadda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed la dhagax dhigo dakadda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya waqtigii uu hoggaaminayo uu dhagax dhigay dakadda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dakadda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dakad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dakad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dakad caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, degmada Hobyo.